dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Basuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikibazo cy'abimukira abanyafurika bazitiriwe mu gihugu cya Libya, ikibazo cy'abimukira abanyafurika bagerageza kwambuka inyanja Mediterane bagasigamo ubuzima bwabo bashaka kujya mu mugabane w'Uburayi, ni ikibazo twavuzeho kenshi mu biganiro byacu bitandukanye. Icyo kibazo ariko na n'ubu ntikibonerwa umuti. Muri iyi minsi mike ishize nibwo Leta y'u Rwanda iri mu biganiro n'igihugu cya Libya kugira ngo u Rwanda ruzakire bamwe mu bimukira b'Abanyafurika bagotewe mu gihugu cya Libya. Reka mu gutangira ikiganiro cyacu mugenzi wacu Eric Bagirubusa atubwire ibijyanye n'ayo masezerano y'u Rwanda na Libya.
Ayo makuru agaragara muri bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye birimo iby'imbere mu gihugu byegamiye kuri Leta remeza ko u Rwanda na Libya biri gukoranira bya hafi ngo abimukira babarirwa mu magana bafungiwe muri Libya bahabwa ubuhungiro mu Rwanda. Umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Diana Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times cyandikirwa hano mu Rwanda ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa bari mu nzira zo kwiga uko bakura abo bimukira muri Libya bakabazana mu Rwanda. Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times ko u Rwanda ruzakira impunzi 500 bishingiye ku bushake bwa Perezida Paul Kagame yagaragaje mu 2017. Uretse gutangariza The New Times umubare w'abimukira bagera kuri 500 bazoherezwa mu Rwanda, nta byinshi Gitera yarengejeho. Kugeza ubu ntihanagaragazwa igihe ntarengwa w'abimukira bashobora kugezwa mu Rwanda, niba koko amakuru agaragara mu bitangazamakuru ariko kuri. Gitera yagaragaje kandi ko iyi gahunda yo kwakira aba bari mu kaga u Rwanda ruri kuyikora ku bufasha bw'umuryango w'Afurika yunze ubumwe no ku nkunga iturutse mu muryango w'ibihugu by'Uburayi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi HCR. Mu 2017 nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeye gufasha mu gusubiza iwabo no kwakira bamwe mu bimukira baheze muri Libya, aho byagaragaye ko hari abagenda bahurira n'akaga muri icyo gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ubwo bushake bwo gufasha impunzi n'abimukira nyuma yo kumenya ko hari ibihumbi by'Abanyafurika bagera muri Libya bakabura uko bambuka inyanja ya Mediterane bagafungirwa muri Libya bajya mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Muri uwo mwaka wa 2017 nyine nibwo Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yashimye ibihugu binyamuryango by'u Rwanda rurimo ku musanzu wabyo byemeye mu gutanga ibikoresho byo gucyura abimukira b'Abanyafurika babyifuza. Icyo gihe kandi wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Louise Mushikiwabo kuri uyoboye umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, yavuze ko n'ubwo u Rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje mu gutanga ubufasha mu gusubiza iwabo abimukira babyifuza no kwakira badashaka gusubirayo. Mu myuzo ya mbere byavugwaga ko u Rwanda rwaba rwiteguye kwakira abimukira bagera mu 300,000 binyuze mu bufasha rwemeye. Umuryango w'abibumbye urabarura bagera mu 500,000 bafungiwe muri Libya, 70% byabo ni impunzi n'abagishaka ku buhunzi, kandi benshi bari mu bahura n'ibikorwa bitandukanye by'ihohoterwa. Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya ku buryo burambuye aho iyi gahunda yo kuzana abimukira mu Rwanda igeze. Yagerageje kuvugana n'abategetsi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bavuganye n'ikinyamakuru The Financial Times cyo mu Bwongereza cyatangaje inkuru bwa mbere n'ibitaba. Nibwo yashatse bwana Olivier Nduhungireho, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yemeza ko iyi gahunda ihari koko, gusa yavuze ko u Rwanda rutarageza igihe cyo kubitangaza. Bwana Nduhungireho yongeyeho ko ibindi bikubiye mu masezerano u Rwanda rwashyizeho imikono na Libya bigikorwaho kandi ko igihe nikigera bazabitangaza. Aya makuru aje mu gihe hari andi makuru yumvikanye mu 2017 yavugaga ko u Rwanda rwari rwiteguye kwakira abandi bimukira bo mu bihugu bya Afurika bagombaga guturuka mu gihugu cya Israel. Kugeza na n'ubu ntibiramenyekana aho byahereye. Mu bihe bitandukanye ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyafurika bakunze kuruhama mu nyanja ya Mediterane bambuka mu bihugu by'i Burayi, aho babiteza imibereho myiza. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ibikorwa byo gufata ku ngufu, iyicarubozo n'ibindi bikorerwa bimukira mu gihugu cya Libya. Mu myaka isaga 20 ishize u Rwanda rwakunze kugaragaza ubushake bwo kwakira impunzi ku butaka bwarwo rwifashijwemo n'abandi baterankunga barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. aha cyangwa Rwanda rutanga ubutaka bwubakaho inkambi z'impunzi ndetse n'ibikorwa byo kuzicungira umutekano kugeza ubu Rwanda rwabaruraga impunzi zikabaka 150,000 ku butaka bwarwo ziri mu nkambi 6 zirimo inkambi y'impunzi y'abanyekongo ya Gihembiri mu majyaruguru y'u Rwanda ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda nayo y'abanyekongo ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi n'izindi hari kandi n'izindi impunzi ku mubare muto ukabaka 12,000 ziri mu mijyi akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
ndagushimiye Eric bagira ubusa kuri ibyo bisobanuro ubanje kuduha mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nyirizina mu kiganiro cy'uyu munsi rero natumiye impuguke ebyiri n'abanyafrika bari ku migabane itandukanye kugira ngo turebe iki kibazo uko giteye n'icyemezo cya leta y'u Rwanda twatumiye ku mugabane w'Uburayi aho abimukira bagenda bashaka kugana turi kumwe
na Dr. Paul Kananura impuguke mu bya politiki n'umutekano
ndabashuje cyane Dr. Paul Kananura aho ku mugabane w'Uburayi murakomeye
turakomeye cyane namwe murakomeye
natwe turakomeye hano Washington ku mugabane wa Afrika niho abimukira baturuka bashaka kujya mu Burayi turi kumwe
na Frank Rimini n'abandi mpuguke muri politike na mategeko mpuzamahanga
ndabasuje namwe bwana Frank Mwine ikaze kandi
murakoze cyane cyane ndabashuje kandi nanjye
mbahereho Professor Kananura izi mpunzi aba bimukira abanyafrika bamaze iminsi bashirira mu nyanja ya Mediterane bashaka kubagana ku mugabane w'Uburayi muri make mwaduha iyi shusho ku buryo bwumvikana
murakoze cyane ikibazo kirakomeye kuko inyanja ya Mediterane yabaye irimbi ku banyafrika bahunga ubukene ni impunzi z'ubukene kandi kugeza ubu imibare dufite nko muri uyu mwaka yerekana ko abantu bageze kuri 700 bamaze kugwa muri iyo nyanja bahunga abandi bageze nko ku 400 bakaba bamaze kugera hano mu Burayi noneho abandi 1,000 bigeze nko kuri 300 cyangwa 400 bakaba barasubijwe aho ngaho muri Libya aho bafungiwe yenda akaba ari nacyo cyatumye u Rwanda rufata icyo cyemezo cy'ubutabazi muri ibyo 380,000 basubijweyo cyangwa 500,000 bifungiwe aho muri Libya dukurikije imibare y'umuryango w'abibumbye
iyo ni imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye byumvikana ko imibare nyakuri y'abantu bagotewe muri kariya karere ishobora kuba irenzeho bwana Frank Mwine mwe muri ku mugabane wa Afrika iki kibazo iyo mukireba icyo mwabwira batwumva ni iki
urakoze cyane mugenzi wanjye amaze gutanga imibare ariko kuko iyo urebye imibare iyo ni yaboni buriya nta nubwo batanga imibare nyayo rimwe na rimwe ntabwo bashaka kwishinja kuko buriya uwo niyo yagombye kureba ko abo abimukira bagombye gufatwa neza uburenganzira bwabo uburenganzira bwa muntu ariko nta nubwo bagira ku mpamvu y'impunzi kuko hari n'ibintu biri nta nubwo nabikimuza ahubwo babita bimukira ugasanga mu by'ukuri iyo uvuze ngo narimukira n'abagombye kubafasha n'abagombye kuba abaturage b'ibyo bihugu tuvuga by'Uburayi kuko ni ibihugu bikize ni ibihugu bifite ubushobozi ariko ntabwo bibashaka iyo urebye Ubutaliyani byatumye abantu babandi intagondwa iyo urebye Ubudage bagerageje kubakira iyo urebye Ubutaliyani Ubufaransa Uburayi bwose iyo urebye muri rusange ariko umuntu akibaza kuki abantu bimuka kuki abantu bahunga mu bihugu byabo ese u Rwanda kubafata kuko bavuga tujye kubire kuvuga mu kanya birasubiza ikibazo cy'ababimukira bava muri Afurika cyangwa impunzi ziva muri Afurika zijya mu Burayi mu by'ukuri ikibazo gituma abantu bimuka abantu bahunga ntabwo ari cyo abanyaburayi cyangwa n'u Rwanda rushaka kubakira gishaka gukemura ndetse ko mbibona ntabwo ikibazo gituma abantu bimuka abantu bahunga igihe gukemurwa n'icyemezo cy'u Rwanda gufata abo bantu
ndabashimiye bwana Frank Mwine Professor Kananura mwongeye gusesengura iki kibazo mukakireba uko kimeze abenshi muri abayimukira tuvuga bagerageza gukoresha ingufu zishoboka zose bakambuka inyanja ni abasore bari mu myaka mike cyane rwose ni abasore n'inkumi muri make intandaro yo kuva mu bihugu byabo mubona mukumva ko ituma bemera kugwa muri iyo nyanja musanga ari iyi
ngira ngo Frank mwinavuze ikibazo cyiza tabo aba bantu bahunga iki abo bantu bahunga ubukene kuko abenshi ni abasore n'inkumi badabize badafite akazi mu gihugu cyabo kubera ko ibihugu byabo biyobowe nabi biyobowe n'abanyabituma ubukungu bwose babwikubira bakanabushyiraho ngo mu bihugu by'i Burayi noneho ntibabona akazi ntihashingwa inganda ugasanga ibyo bintu nibyo bituma bahunga kubakira ni byiza rwose ni umutima mwiza w'impuhwe ariko ntabwo bikuraho icyo kibazo ikibazo gikomeye nuko abantu bari mu marira y'ingona cyane cyane abanyaburayi bari mu marira y'ingona ntibashaka kwakira abo bantu kuko bahunga ibihugu byabo bahunga ubukene mu bihugu byabo kandi iwabo hakaba hari abaheza nguni batabishaka bagira ngo ntibazabatora icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko muri ibyo bihugu bashyigikira abo banyagitugu basahura ibihugu byabo umutungo wabo bakawusahurira aho ngaho mu Burayi bigatera ubukene iwabo bituma abo bantu bahunga icya gatatu ni uko habaye ubuyobozi bashyigikiye ubuyobozi bwiza muri ibyo bihugu icyo kibazo nticyazi iwabo ngo kibatere ingorane noneho hakaza n'ikindi cya kabiri cy'amarira y'agashinyaguro y'abanyafurika abanyafurika niba bafata ubukungu bwabo bakabujyana i Burayi bagakora ibintu ubuyobozi bubi butuma abo bantu bahunga kubera ko bahunga ubukene kubera ko badafite akazi kubera ko badafite imibereho n'ejo hazaza heza icyo kibazo rero cy'ejo hazaza cy'urubyiruko nicyo kigomba gukemurwa
muvuze abanyafurika bajyana imitungo yabo kuyihisha mu Burayi abenshi muri bo n'abayobozi n'abanyemari bashyikiwe n'abayobozi
ibyo nibyo rwose kandi nibivaho icyo kibazo rwose kizo mpunzi z'ubukene zizavaho abahunga inzara abahunga ubukene abahunga imibereho mibi bose bazaguma iwabo nibaguma iwabo abo banyaburayi ntibazagira ibibazo byo kubakira abo banyafurika ntibazagira n'ibibazo byo gushaka kubakira cyane cyane nk'u Rwanda abantu benshi abava no muri kariya karere kacu nta n'abanyarwanda barimo baraho muri Libya kubakira yego ni byiza ariko bava mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba benshi na hariya muri Afurika y'Uburasirazuba bwa ruguru cyane cyane Eritrea na Somalia yenda na Sudan abo bantu kuki aho kugira ngo baze mu Rwanda kuki ahubwo iniyo ubumwe bwa Afurika butashaka ngo basubire iwabo n'ubundi ko ariho bavuye kugira ngo ari naho babafashije
icyo ni ikibazo benshi bakwibazaho n'icyo njya gutunavuganeho bwana Frank mwine icyemezo cy'u Rwanda cyo kwakira bamwe muri bariya bimukira mwe mukibona mute
urebye u Rwanda bashobora kuba hari ibintu nka bitatu bituma bakira abo bantu icya mbere ni politiki ni ukuvuga ko u Rwanda ruragaragara neza mu rwego mpuzamahanga ko rwakira impunzi ko rureba ikiremwa muntu nk'ikintu kigomba kubahirizwa cyangwa guhebwa agaciro ariko hari n'ikindi cy'uko wenda bavuga kuko nabonaga mu kanya bavuga ko hari amafaranga azatangwa ni muri urwo rw'ubukungu izo mpunzi burya abanyaburayi ntabwo bazishaka icyo bakora rero bagira ngo bafata amafaranga bakavuga ko ngira rimwe ntabwo banayatanga ariko ari bayatanga bagatanga ayo mafaranga bakayaha ibihugu nk'ubuganda hano baragiye barababwira bati tabaha miliyoni 15 z'amadolari ariko numvaga ejo bundi muri raporo batangaga ningira ngo ni perezida w'inteko ishinga amategeko uyu mudamu avuga ko muri miliyoni 15 bavuze ko bazatanga bamaze gutanga miliyoni 5 gusa bikwereka ko hari ubwo n'ibihugu bya Afurika bivuga ati hari amafaranga tuzabona muri izo mpunzi ikindi cya gatatu ni uko wenda nka nk'u Rwanda ruvuga ati aba bantu baturuka muri ibi bihugu impamvu baturukamo ni uko ibihugu bifite ubutegetsi bubi wenda aba bantu baza hano mu Rwanda hakazagira igihe kuko ni na hafi nk'iyo urebye nko muri za Eritrea ntabwo ari kure y'u Rwanda cyane ni na za Ethiopia ariko rero abo bantu iyo urebye n'ubundi ntabwo bazaguma mu Rwanda kuko iyo banaje hari ubwo bagera hano hari amafaranga nabo baha izo mpunzi bagaziha amafaranga izo mpunzi kugira ngo zemereze kuza ayo mafaranga rero hari ubwo banayakoresha ahubwo bakanyura mu Rwanda bakajya mu bindi bihugu bitavuze ko izo mpunzi u Rwanda ubwo zabakira zizaguma mu Rwanda ariko hari n'ikindi kinakomeye cyane igihe ni uko mu Rwanda abanyarwanda habahunga n'ubundi bakava mu Rwanda nubwo batajya Libya ariko banyura ahandi ibyibaza ni ese koko niba ikibazo kireba imitekerereze y'ibyo bihugu u Rwanda rumara kubageza hano ese bazaguma mu Rwanda be kujya bamwe bajye handi hano yinkareba mu gikuri n'ubundi ikibazo bari mu kuha umuti icyo nakwita symptoms bigerwa n'iki
n'ibimenyetso bigaragaza ikintu
igitera rero niyo nyinyoro baba ngo washake aho kwica gitera rero ikibitera icyo kintu nicyo bagumye kureba ibihugu bya Afurika cyane cyane ariko n'abanyaburayi niba koko bumva ko bagomba gufasha ibihugu nibabifashe babihe n'ubushobozi nibabihe ubukungu amafaranga yo gukora ibikorwa gutanga amafaranga yayindi bavuga ngo nifashanye ariko
nongere nibutse abatwumva ko iyi ni radio y'u Rwanda Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo. Reka dufatire gato kuri iyo ngingo mwari muzamuye bwana Frank Mwine. Hari abasesengura politiki ya Afurika muri rusange cyane cyane akarere k'ibiyaga bigari ka Afurika, turebye impunzi cyangwa se abimukira bari muri ibyo bihugu bya Afurika y'ibiyaga bigari hanini barasesenguye banzura bavuga bati ahubwo ibihugu muri kariya karere bigurana impunzi nk'uko mwari muvuze muti hari abaza mu Rwanda babimukira ariko hari n'abanyarwanda bahunga igihugu bajya handi bagenda ari impunzi cyangwa se arabimukira ariko bajya handi nubwo atari muri Libya. Profesori Kananuramwe, icyo kibazo mukibona mute murebye Afurika yaga bigari cyane ikunda Afurika ku buryo bwaguye?
Icyo kibazo ngira ngo gikomereye ibihugu byinshi bya Afurika no muri kariya karere kacu, kuko buri gihugu cyakira impunzi ariko kikohereza n'impunzi mu bindi bihugu. Ibyo bintu byabaye gatebe gatoki kuva ngira muri 59 kugera uyu munsi, ahubwo nta n'ubuzi uko bizarangira, kandi abayobozi bagombye kubifatira ingamba zihamye zo kugira ngo bitazongera kubaho. Ariko twibukiranye kuri icyo kibazo cy'impunzi zo muri Libya, ntaho zihuriye n'izo mpunzi zo mu karere kacu. Mu karere kacu abantu abenshi bahunga ibibazo by'intambara, ibibazo by'imiyoborere mibi, yenda ubu hiyongereho n'abahunga inzara n'abahunga utundi tubazo tw'ubukungu, tw'ubukene n'ibindi byose, bakaba benshi bakiyongera. Ariko abantu bari muri Libya ni abava mu bihugu byinshi by'isi cyane cyane bya Afurika bahunga ubukene. Twibutse ko rwose u Rwanda mu mwaka w'2017 rwari rwiyemeje kwakira izo mpunzi z'ubukene 30,000, cyagiye hari hagaragaye igikorwa rwose cy'ubunyamaswa cy'ubucuruzi bw'izo mpunzi hariyo. Icyo buriya batongeyeho ngira ngo nanavuge n'abatwumva babimenye, nuko izo mpunzi abanyaburayi uretse no kuzamagana no kugenda bazitera ishoti zikagwa no muri iriya nyanja, hari n'ubwo bakoresha abo banyaribiya kugira ngo bacuruze imibiri yabo y'imbere abandi bakeneye, cyane cyane impyiko, imitima n'ibiki byose, ahubwo bigatuma abo baguye mu nyanja babagushamo ku bushake noneho kugira ngo babakuremo iyo myanya yo mu mibiri bashaka kugurisha, haba mu Burayi no mu biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo kintu ndi bakivuga
Profesori Kananura, si byo byakorewe ubushakashatsi byakozweho za
ibyo tubifitiye n'imibare myinshi rwose
ku buryo burambuye,
tubifitiye imibare myinshi isobanutse, muzanarebe no kuri YouTube abantu babikoze bageze babirokotse bahamba abantu hariya muri Libya. Abantu iyo baragenda bakabatura mu nyanja, noneho igihe cyo bari gusambagurika bakabakuramo ibyo by'imitima, noneho bagafata na ba bandi bafungiye aho ngaho kugira ngo babahambe. Abo babahamba nibo babivu, kandi tubifitiye ibimenyetso bihagije. Abayobozi b'i Burayi barabizi, natwe turabizi turabibabwira. Abayobozi ba Afurika barabizi, natwe turabibabwira, kandi bose ntacyo babikoraho, baricecekera.
Reka natwe tuzakora ubushakashatsi bwimbitse ikibazo tugisobanure ku buryo burambuye, niba koko atari impuha.
Ntabwo ari impuha, kuko mbifitiye ibimenyetso.
Ndagushimiye Profesori Kanano, ndabashimiye cyane. Uko biri kose nk'uko tubivuga, ni ikibazo kireba abatuye isi, kireba Abanyafurika n'abo tubwira mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo twumva ko abantu bahunga bashaka amaramuko bakagwa mu nyanja bakabarangira mu buryo nkuko Professor Kananura abisobanuye ni ikibazo kingutu bwana Frank mwine mwe mubona umuti waguye Afrika yakwishakamo nuwe
urakoze cyane cyane ikibazo cya Afrika ni ibintu nka bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni imiyoborere mibi hari intambara uriye muri Nigeria za Boko Haram reba muri Togo ukareba abantu bari mu myigaragambyo reba muri Burkina Faso manuka hepfo ugiye muri hano muri Central Africa urebe ibihugu bihari ntabwo bitunganye ntabwo bitekanye iyo urebye rero n'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika amafaranga abategetsi nibo bakiye kurusha ibihugu usanga umutegetsi arakize ibyo bintu nibyo bituma abantu barakena abantu nta kazi bafite abantu bafite ntabwo bafite n'icyizere ko ubutegetsi ushobora guhinduka mu mahoro umuntu abategetsi barahindura za constitution buri munsi ugasanga umuntu ashinga itegeko nshinga arategetse imyaka 30 nta muntu afite icyizere ko ubutegetsi ubwo ngubwo iyo abantu bari mu butegetsi imyaka 30 cyangwa 40 bituma ntabwo bituma abandi bagira icyizere cy'uko nabo bashobora kuzaba abayobozi kandi burya bitwirengeje ko muri Afurika ubutegetsi ni amahoro n'ubukungu abantu bazana imiryango yabo bazana inshuti zabo nibo bubaho ubutegetsi ibyo bintu rero byose bituma abantu bata icyizere aho umuntu avuga ati nta kindi reka mfate inzira ngene n'amaguru abo bantu bagenda n'amaguru bamwe bagenda mu modoka mu bikamyo bakanyura mu mazi bagapfa ibyo bintu rero niba Afurika igifite imitegekere mibi gusa buri gihugu ariko n'abanyaburayi badashaka izo mpunzi cyangwa abimukira bakagombye gufata responsabiliti nyirango umugenzi wanyu amaze no kubikomozaho kuko nibo bashyigikira abo bantu abadikitatiri barabashyigikira imyaka n'imyaka bagategeje igitugu bakabaha za kapiruje ariko ntibagire icyo bababwira ibyo rero nibabikoreho kandi bikanangiza gasigaye cyane Etienne nibafate ayo mafaranga bagombye gukora mu bindi nibashyire muri Afurika bahashyire inganda bafashe Afurika mu bucuruzi wenda yakemura icyo kibazo Etienne
muragira muti abanyabore bafashe abanyafurika kuzamura ubukungu bwabo bashyiraho inganda ariko nanone bwana Frank mwine iyo urebye muri iki gihe ari abanyaburayi ari abanyamerika n'abanyaziya bagana umugabane wa Afurika kubera ko bavuga ko ariho ubukungu bw'isi bwirunze muri iki gihe ibyo wabyibazaho Professor Kananura duhereye kuri guteye ubwoba mu tubwiye mu kanya n'ishusho bitanga ku muntu twumva wese mwe musanga abanyafurika ku buryo burambye bakurikiye muri iki gihe ari abayobozi ari abayoborwa
icya mbere cyo gukora ni ugusaranganya ubukungu bw'igihugu no kuburekera mu gihugu kugira ngo abantu babashe kubona akazi no kwishingira imirimo bahabwa amadeni yo gushinga entreprise no kwihangira imirimo itanga akazi ku bantu benshi ibyo rwose ni ibintu byoroshye cyane ntari icyo bisaba kugira ngo bibeho icyangombwa ni ukudatatanya umutungo w'igihugu icyangombwa
n'ubushake no gukunda
igihugu ubushake bw'uko umutungo w'igihugu uberaho abanyagihugu
cyangwa se gukunda abanyagihugu
no gukunda abanyagihugu yenda twabifata gutyo ariko icyangombwa ni uko ubwo bukungu bw'igihugu buguma mu gihugu bukaberaho gusaranganywa n'abanyagihugu ibyo ngibyo rwose abantu bose babyishimira kandi bigatuma bigenda neza
none se Professor Kananura niba mbumva neza gusaranganya ubukungu bw'igihugu murashaka kuvuga ko umusore cyangwa se inkumi cyangwa se undi muntu wese wakwifuza iryo deni ryo kuba yatangira umushinga wamuzanira umusaruro utubutse murabisobanura mute hari n'igihe inyungu ku nguzanyo usanga ziri hejuru cyane
reka buri gihe ikibazo cy'inguzanyo abantu bafata inguzanyo noneho izo nguzanyo ziza muri banki y'ibihugu zikanahava zijya naho kugira ngo zijye mu mishinga byagenewe zikagaruka mu mabanki y'ubucuruzi y'ahantu icyo ngicyo nicyo cya mbere kigomba kuvaho kunyereza umutungo w'igihugu icyo kivuyeho uwo mutungo ugakoreshwa ibyo wagenewe ni ukuvuga ko habaho yuko ubukungu bw'igihugu aho kugira ngo bwiharirwe n'abantu bake cyane busangirwa n'abantu benshi kandi abo bantu benshi bakihangira imirimo itanga imirimo ku bandi bantu abantu babonye imirimo babonye ibyo bakora ntibagire inzara ntibagire imibereho mibi ntabwo bakirirwa bashaka guhunga ubukene ngo bajye guhungira ahandi ngo bajye guhunga inzara bajye mu bihugu baturanye cyangwa bajye guhunga ubukene bajye aho hantu kuri icyo nicyo cyambe icya kabiri ni no kwigisha kuko biriya bintu byo guca muri za Libya ni amafaranga menshi abantu abishyura make bishyura ibihumbi bitanu by'amadolari niyo makeye
ni menshi cyane
ni menshi cyane ukurikije hariya turi ariko ayo mafaranga aho bantu abayabaguriza bo mu muryango ubabwiye uti aho kugira ngo muyabagurize baje kugwa muri Mediterane ariho bapira kare ryo ryabaye iryo rimbi ryabo mwayabagurije bashinga umushinga hariya ahubwo bagafasha n'abandi kugira baguma icyo nacyo rwose ngira ngo ni icyo ikintu cyo gusobanurira abakora ibyo bintu ibihumbi bitanu by'amadolari ubishyize mu mushinga wunguka mu myaka ibiri imyaka itatu ushobora no kuba rwose ufite n'ibihumbi magana atanu by'amadolari iyo ufite umutwe ufunguye ariko iyo uyakoresheje ukagenda ukagwa muri Mediterane ubwo biba birangiye iyo ugize Imana ukagera hano i Burayi ntabwo umara imyaka itanu icumi udafite ibipapuro byose bikaba bipfuye ubusa ubuzima bwawe bipfuye ubusa ubuzima bwawe ntacyo ubukoresheje iyo ugize Imana ntugushyire muri iryo rimbi ry'inyanja ugasanga nabyo ntabwo ari byiza kandi nta n'icyo byungura abantu abashaka kuza hano bashobora kuza ku buryo rwose bemye baje kwiga baje mu bundi buryo busobanutse aho kugira ngo bace muri ubwo buryo bw'inyanja
ndabashimiye cyane Profesori Paul Kananura Frank mwine gato cyane nagira ngo mwanzure kubera ko icyo gihugu cya Uganda murimo gicumbikiye impunzi nyinshi n'abimukira benshi baza kuhashaka imibereho myiza iyo muvuga nabo ku giti cyabo iki kibazo cyo muri Libya nk'abacyumva basanga umwanzuro wabo uhe
urakoze cyane muri makirebye uburyo ubugande mu by'ukuri nibwo bufite impunzi nyinshi nyirango mu karere niyo urebye bamwe banavuga no kwishaho gusanga nibo bafite impunzi kandi bazakira neza baziha uburenganzira bwo gukora uburenganzira bwo kwintegra mu by'ukuri usanga bafite uburenganzira n'abanyagihugu bafite ariko ngira ngo ikibazo kinakomeye cyane ni uko na n'ubu n'impunzi ziri hano ziba zihari zishaka kujya mu Burayi bashaka Uburayi impamvu bashaka Uburayi nyayindi ni uko Uburayi bufite bwa burenganzira bw'abantu uburenganzira bwo gukora nta corruption ihari ruza ruswa tuvuga ibyo rero nubwo mu Bugande no muri Afurika muri rusange usanga ibyo kintu kirabura ubutegetsi bwiza kwisanzura muri make mugenzi wanjye kandi ndavugaga ko n'imishinga nubwo wakora umushinga nubwo amadolari wayafata ibihumbi bitanu bavuga ko bajyana iyo bajya gushyira umushinga ibyumweru bibiri aba yapfuye hari ubu rero abo bantu ntabwo bazi imishinga kuyikora hagomba kwigisha iyo mishinga bakamenya kuyikora ikindi hakaba n'ibyo bihugu rero ibi ngibi muri Afurika byemera ko iyo mishinga ishobora gukora hakaba abantu bemerewe ubucuruzi ariko nubwo ubucuruzi iyo ujya kureba usanga ubucuruzi bwihariwe n'abantu bakananiza n'abandi wakora umushinga rero bakawica ibyo bintu rero mu gihe hatari icyo bita transparence hatari bodo guverinance ubutegetsi bwiza mu by'ukuri ikibazo cy'impunzi kizakomeza umuti wacyo ntabwo uraboneka niko mbibona
ndabashimiye cyane Bwana Frank mwine ndabashimiye Profesori Paul Kananura ku bisobanuro muduhaye sinavuga ngo turashoje ahubwo reka ducumbikire aha ikibazo kimwe n'ibindi bishamikiyeho kimwe n'ibindi bifitanye isano tuzakomeza kubiganiraho mu bihe biri imbere mu biganiro byacu binyuranye kuri Radio America mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ndabatumiye mu bindi biganiro ubutaha
Zagire neza wigendere ibyisi niba ngarita ziguye Zagire neza wigendere inezi za kusangi Chavuzisha muri mama kumutima Uchiho urahorukira Ibyisi niba ngarita ziguye Yanjije she